bandiraɓe hettiniɓe studio kalangu kor jankirtuɗon yande joyi yewtorake wintaji sappo e jonani kibaruji meɗen e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoulmoumini yettinta hemo nder koye kibaruji meɗen hande eɗen tawda filla rafi keƴoron hakkille fukkingo dakkol leɗɗe awaɗe nder banguere basora nabi en 50 métre filla jarnol sukaɓe safareji ga hisindeɓe jonte paɓɓe nder dungu ngu yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow filla perooɓe inates e ko saabi nani pirtol kabaruji meɗen jeɗɗire ni hannden ko suudu ɗerol la grif ɗerol ko kowol habaru maɓɓa dalila rafi yoɓude itte millioji tati e ujunaji hemre ceede itte suudu du tokkete hanano Moussa Doka ardiɗo suudu kokkol habaru o haaliri ɗum Asumane China wakkati noddunomo e téléphone
nildanamin natal kur min joɓa ceede janngal ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeegon ɗu e duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi min mbindi ɗerol du e nildu deɓe e wiide ko suudu habaru hokkoru habaruji jeɗɗire wadde jeɗɗire no campagne pamaro noon mon min mbawta yoɓi ceede ɗe sarusi kawjiɗo itte on ƴamimin ɗen min kaali wiide koɓe ƴewtino ɗum fuudu ceede janngal ɓeydeteɗe ko wiite TVA ɗum ɓe kawri ko duuɓi ɗiɗi kam waɗi millioji tati e ujunaaji hemre min keɓay fahannden daande to sarusi kawjiɗo itte on baakeŋa mi yiidi e hoorejo sarusi on mi hollimo tarkundu min mbindi e nildu deɓe ɗum o wi ko ɗum yetti to maɓɓete ɗo jonka seyso min mbindi talkundu min nildi hoorejo sarusi kawjiɗo janngele mawɗo on min gaɗan ɗum woɗi du min tokkan laabi fuu kaanduɗi faa min paama to ɗum tawa na min annda se ko laawol laamu kawjingol kawrol arsugu ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi ɗum fuɗɗi no gollat
hannden takkol 50 métre tallaji naabi en basora laatake wumpere ɓiɓɓe bomɓe wala fuu iri ɓiɗɗo bomɓe on tawtake nder no kuure de hanono hima hamani ardiɗo banguere de wi'iri ɗum o holli du kono haani ɗum ƴewtino no waɗe ko tawaɓe nder banguere de kisine sarri bomɓe ɓe nani ko o haalani Moussa Hassane
illujon leɗɗe ɗen mawni ɗe naati le wuro ngam allah ɗe coppe ɗon wartiri e wuro altilameɓe no ɗon mbare ɗo hannde ba nder ñalowma gonɗaɗa dilla ɗo wallayna ɓerdema bonu fandema yottade woɗi du fasotoɓe ɓen guineji bonɗi ɓe jarta jaro guineji bonɗi du nde heɓi neɗɗo no moyiri watta ɗum baali giri fuu ndu jiiɗa no fiilole millioje ɗo addayino woni le saramum no yiiloto taw halli saare nde hana policeji ɗi ngala ngaɗa golle mum noon amma no ɓe gondi ɓe gaɗirno ɓe ketta fasotoɓeɓe ɓe jippo ko watta nin ɓe capanɗe joyi ma capanɗe ɓe jeegon ɓe gando warde ɓe potta fuu na ɓe keɓuɗo amma leylore policeji ɗin kebta baagoto jemma yaade ñalowma nokku fuu to wuro ɓatti leɗɗe ɗon hana waɗe ladde domande leɗɗe ɗen no mbarete noon ɗon wartire laawol amma ni kay nin ɓe kallisittako gam nder fasotoɓe ɗen no woodi ba jomɓe malfe yeru no ɗambangaji mbirimi batte cabbi e laɓi kay ɓe natta ley millioje ɗe
addawose wallayi ngeci furo
cefe wumɓe mawɗe nayi e nder mu'en ɓiɓɓe leydi yasin nayogon ardi woore nder majje polisiɓe dekoye juuɗe dow mu'en subaka o ɓe gadda ɓe kolla ɗo peesi ɓe sappo e jeenayo nanngaɓe ɓe nangidama dow loreji woronja millioji tati e ujunaji hemre e laso foobi yiye ceede sefa malfa goota e jaɓe re'ata hanono ɗum windira ɗum wi'a dow facebook internet sarusi polisiɓe leydi niger laabi nder laabi durwididde paɓɓe e hisinde sukaɓe lebbi tatiɓe yaade duuɓi nayiɓe e ko dekki waɗi ministére kawjiɗo filla cellal singi sigila yarnude sukaɓe safareji paɓɓe ɗe se ñande dungu timmi dow laawol gotol goldu ɗum waɗi anniya ƴewtinade sukaɓe ɗum waɗi laawol ƴewtinade cellal sukaɓe weelaɓe Diallo Mariama Kenda yiili nder bangueje gañ darude no sigila o wonno waɗire nani ko o wi'a
kokkol kinije gan hisinte jonte paɓɓe no sigila noon mo fedde leyɗe duniyaru hawjinde cellal himɓe singi mo leydi niger tabintini illa duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi illu lewru juillet sukaɓe ɓe lebbi tati yaade duuɓi joyi puɗɗete no kokke say hantode ndungu ngun ko ɗum darne nder banguere rottofilinge samaria zongorzo inniraɓe sukaɓe ɗuɓɓe jaɓi ɗe kinije
sukaɓe gaddumi gonduɗo e duuɓi tati emo lebbi tati ɓe kokkanamin kiniji nayi
arande ni min kokkatana kinije didi jagonre den gotel fabbi jango do gotel e ballimi ko hisinta sukabe amin nyaw pabbe
da pali
nande woni nyalade joya bere himbe duno ngara sanne sadorma fu woni jarde den ngala no gaddana sukabe ben ginandan yeruno ardido sigila on wi
nous avons reçu
min kebana petti chapande joy he joy do herme keptol gol min kebi himbe be gardai suka e mabbe de loktoroji jelle ko wadda kan woni petti chapande nayi e joy do herme der sukabe hanu milioji nayi milio goto e ujinaji jetati e chapande tati e jenayi e kemenayi e chapande jenayi e joy kambe ngari
couvert
hadize zaku tabintini ko seni kokkol kinije ono wade idum buita jonte pabbe do hembre fu chapande jeddi e joy to sukabe be debbi tati yaade duubi joy
kolenya kolera nyaw riwru non nangoru himbe der leddi maada rumfa himbe dubbe nangi nyawgu der jeddire wittine de nayo mayi docteur mohammed mamman sani adido sarusi challal nyame en yewtani mutari mohammedu do no neddo wada ko hisa nyawgu
les précautions à prendre c'est
laabi kisnoji kanudi koje ni woni laabal woni yeso gan awdiri nyawgu walana gada tuini no handi laabi joddini gan humpintingo himbe den leydi men di deni ƴewama to nyawgu ɓuri ɗuɗal gure to nyawgu tawa fuu no tawra e pete beeli e ko nandini wakkatiji gondu ɓiɓɓe wuroɓen ndiyan ɗan ɗum kamɓe nafortu ɓe kilnaka he laaɓal mum ɗon do awdiri nyawgun tawete to ngo'o funi laaɓal nden ko ɗiɗaɓel yewtereji pindinol waɗene himɓe naforo e ndiyam laaɓuɗan
loktoroje joyi tawa der leydi bankilare loktoroji joɗɗe fuudu no tawda loktoroɓe ko watta himɓe nyawtu hanono ahmed ahmedine ariɗo filla cellal haaliri ɗum himɓe tawaɓe dow kerol leydi mali dalila rafi keƴoron hakkillo fukkingo bawa gari nyawti hannden nder loktoroje ɗe nani ko haalani adama dawaki
hannden nder loktoroje joyi ɗi fuu minen godi ko ɓuri loktorojo goto ngam minen godi lokotoroɓe mawɓe ɗiɗo lokotoroɓe nogay e jeɗɗi gomɓe nder laddeji kamɓen sappo e jeenayi nder kuɓeje kamɓen jeetati e lokotoroɓe dimnoɓe rewɓe noon ni ɗiɗo minen godi saɗarmaji farfi denako gonɗo nder cakantaraji ɗin minen andina e horeɓe amin ɓe semɓintina hano laabi denako dow laabi ɗimin gollata nder golleji ɗimin gaɗi ko watta hano capanɗe tati e tati dow herme bako ni farkerol leydi mali no handi min jaha dey gam fi denako gonɗo farton yahatako kaɓɓini ɓendo wawta ɗoytiri min yaago ɗon ngam loreji maɓɓe wawta ƴarti
kampani kawyiɗo connol ndiyan nder ɗerol mum gon wi'i ko ceede coƴƴitol conter ndiyam ɓaale yarete keme jeegom ƴogirɗe ndiyan bangeje du ujunere e keme ɗiɗi go'o lewru uttu du noon ɗum fuɗɗoyta yoɓude ceede ɗe mamman nuru ardiɗo fedde addc waɗata fedde jinganore himɓe leydi janci laabi kesi ɗi nani ko o wi'i nafisa sirfo
ɓeydol gaɗago ngol dalili mum haalaka woɗi du seni iɗum waɗe sayto dalili mum haala ɗiɗaɓel ngel sako agenciji tawaɗi ley yamey yahde nder leydi ɗin fuu ɗum ɓeydamana ndeni mi hoƴƴi du misali komin joyaɓo mo fownde maayo on kennaɗo sengo agenci mawre on warta to ƴoyɗo gaɗa ndiyam seni wari yodde ceedemu facture sayto hoƴƴi taxi warde rompoy mawre ndenne jomum yoɓatanana buuɗi keme jeɗɗi e lasom ceede ndiyam wonni no caado ɗum hegaki ir laabi ɗi ko ƴire ni
pelle balliroje himɓe leydi dow filla yahdu yeeso gaddi ɗereji mumen kolli golle ɗeɓe gaɗi nder leydi maradi ko hitani du ɓujunaɗi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi dow pelle hemre pelle laso e nayi tan gaddi ɗereji mumen kolli sarusi kawjiɗo filla yahdu yeeso leydi niger nani ko abdou bachar souleyman wi'i moktar mahamadou dow filla kokkol ɗereji ɗi
le ressort donc de notre analyse
ko wurtinale kisaki amin kimi gaɗi e kisaki ko pelle mballoɓe ɗen gaɗi milliaruji hemre e capanɗe tati e tati kan woni ko gollira ley leydi niger nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi nder milliaruji ɗin do milliaruji noga e joyi ɗin fuu pelle leydi ɗen golliri ɗum milliaruji hemre e jeetati ɗe to du pelle leyɗe yaasin ɗen golliri e mum nder région ji ɓurɗi nawtirade e mum ɗin do woni région di fa miliyaruji noga e jeddi watta der mun yaade der region Tillaberi dun do gam Allah rafinde nago tawangu der regionji din wadi dum e egonimbe ko sabi pelle de balliti nonni dum wadi dudal majjo
l'objet de cet afflux massif
studio kalangu
der gallu nyemeyi
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay topere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maina sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e jey topere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e jey topere go fm
dolvel
do radio gorwal fm
lamba chapande jena e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jena fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jena e jena fm
damaske
do muriar karkara
lamba chapande jena e jetati fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jena e jena fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
yewtere pindulol meden halan handen do kippitakiji gonadi no gade wakkati warde wakkati der leydi Inates kippitakiji di gadi handen himbe no dilla der no kura de no garno duo takkol komin Ayeru nani ko jando Rishi Agal her prefere leydi Ayeru wi'i Gungu mamma dantani wakati o noddunomo e telephone studio Kalangu.
Au mois d'avril il y a les premiers déplacés.
Der lewru avril wadi nimbe arambe e gube le commune Inates Allah injila kisogeji e rafinde nagu kotawa der sobirde département am. Himbe ujunaji sappo e keme joy e chapande jena e didi kamen andana e goybe be gomnati e pelle walobe ngadani mballamu. Chagal majune sadormani momin tawda do endan woni warobe wakati warde wakati no teta himbe misali der commune Inates dum du no ummina hakkiloji tawabe der no kuje den fa wobbe no egga e yaade tefude iworde der Inates Ayeru e der no kure tonimbe kawretende cungu sumande miden gollida du e pelle walobe e hojjude labi de nagu der no kuje den min kawri no kuje didi tonimbe e goybe kawrete do enda jombe badeji kemen jena e chapande jegom e tato kan andana be gomnanti e walobe no jidi waddande ballaga der badde garoje den min cuba kinana no kuje tonimbe e goybe kawrete didi Inates woni arande cungu sumana woni nokku dida bungum e sungude labi de na kwatawe gomnati e walobe no mbayi waddude balla gamul le hakkilo fukingo to be nimbe e goybe boppube badeji mum min adake du e wadde no kuje to nimbe e goybe kawrete der Ayeru fa tawe nimbe tawabe der filago Ayeru ben fukabbi balla gaga wodi dubi be leydi Niger ni woni wambe no egga kano no wodi jom en dabaji tawabe der egongol be du no hada eggabe amma gomnanti e horebe hunde non ko suli dum sanne hande de labi no don koje kotta tawe be nimbe eggidibe dabaji mun keba kota der no kuje mudun to juwi
bandirabe hettinibe yewtere amin handen do non yewtere den tili seni jettam bandirabe amin wallirbe min min jottini habar o he modon balen jan to jam wali
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Der Gallu Nyeme
Do Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Do Radio Alternative
Lamba Chapande Jena e Jena e Topere e Nai FM
Agades
Do Radio Nomad FM
Lamba Hembre Go'o e Topere Jena FM
Arlit
Do Radio Ikokan
Lamba Chapande Jena e Joy e Topere Go'o FM
Difa
Do Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Doso
do radio Farha
lamba chapande jena didi FM
Kirozerin
do radio Anzuru
lamba chapande jena e joy tobere go FM
Silenge
do radio Muria Talka
lamba chapande jena e joy tobere go FM
Tilaberi
do radio Tebonse
lamba chapande jena e jeddi tobere joy FM
Maradi
do radio Garkwa
lamba hembere jeddi FM
Tawa
do radio Tambara
Lamba Hembre Jetty FM
Zender
Do Radio Shukura FM
Lamba Hembre Joy Topere Joy FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu